Nadire
mwongozi ni mwoge wapi
kwake ndani
nana ni wapi
kwake ndani
mahaba ni mwoge wapi
kwake ndani
nana ni wapi
kwake ndani
kwenye giza wa shata I don't lie washika kama taa mama lie yani nikikupa kata oh my my nakufa na data na die die girl katika yani slow down boy mwagika yani go down baby girl tikisa yani bend down boy break it down down down
anita katika na go down baby boy tulia nita bend down puta pika soft on my dry me ni go down boy baby come niki bend down
teleza baby mina teleza teleza mangoli mina teleza teleza teleza
Kombora,
kombora.
Wili nitakupa mapenzi mashasha. Yeah. Kwenye baridi na 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 mawamwa. Yeah.
Baby you are one in a million, baby. One in a million. When I hope for si tufana na nikirio, baby. Oh, kirio.
Kuna kautamu flani mwili ni mwako. Mama, mwili ni mwako. Asa unavo katika chumba.
Yani go down, baby girl, tikisa yani bend down, boy, break it down, down, down.
Anita katika na ni go down, baby boy, tulia nita bend down. Puta pika soft on my dry, me ni go down, boy, baby, come niki bend down.
Teleza, baby, mina teleza, teleza, mangoli mina teleza, 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 baby, mina teleza.